Mene Chicago to Chicago.
Ola Ndinga, yuko na tawa boy kutoka black and white. Eza mcheka kipofu kisa au ni ukamuona kimeo, afukumbe mwenzako anaiona kesho kuliko leo. Neza mcheka kibagoyo kisa na meno ukamuona kimeo, afukasikia habari kwamba ndo jamani mtafuna mkeo. Usimcheke masikini jinsi alivyo leo, anaojui kesho yake atakuja kuwa nani. Na usimtese loko chini kisa wana cheo, anaojui kesho yake ameandaliwa kuwa nani. Look, Mungu si sumano si kalili, maisha yana siri tusijua we na mimi. Usimkatie mtu tamaa, jifunze kusubiri, mambo yanaweza change in a minute. Alipangalo Mungu you can't stop, aliletalo Mungu you can't stop, aliamualo Mungu you can't stop, you can't stop. Alipangalo Mungu you can't stop, aliletalo Mungu you can't stop, aliamualo Mungu you can't stop, you can't stop.
Ushajiuliza riziki angekuwa naitoa binadamu, pumzi unayovuta angetoa binadamu, hata peponi angekontrol binadamu wengi tungeena jeana.
Okay, wengi hufurahi kama ukiwa hauna kitu, Mungu akikupa wanageuka mbwa mwitu. Wene njaa katikati ya msitu, watakutafuna kila siku.
Yeah, waliamini sitoweza kusurvive bila wao, wakajivisha Mungu mtu. Sasa hawaamini wanachokiona na survive bila wao, alenipandisha ni Mungu.
Look, Mungu si sumano si kalili, maisha yana siri tusijua we na mimi. Usimkatie mtu tamaa, jifunze kusubiri, mambo yanaweza change in a minute.
Alipangalo Mungu you can't stop, aliletalo Mungu you can't stop, aliamualo Mungu you can't stop, you can't stop. Alipangalo Mungu you can't stop, aliletalo Mungu you can't stop, aliamualo Mungu you can't stop, you can't stop. Alipangalo Mungu you can't stop, aliletalo Mungu you can't stop, aliamualo Mungu you can't stop, you can't stop. Alipangalo Mungu you can't stop, aliletalo Mungu you can't stop, aliamualo Mungu you can't stop, you can't stop.
Yeah, I just wanna say thanks to my brother Mukudo the big boss. I see you brother.
Ola Ndinga,
yes sir.
You gonna tell a boy,
my nigga,
we talk about black and white.
Be in London.